waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
boqolaal qof oo u baroor diiqaya George Floyd ayaa isugu soo baxay magaalada Minneapolis. Mr Floyd ayaa ahaa nin madow oo dhintay isagoo booliisku ay isku dayeen inay xiraan. arintaas oo kicisay mawjado dibadbaxyo oo ka dhacay dalka oo dhan waa Mareykanka, kuwaas oo xataa gaaray aqalka cad, sidoo kalena bilaabay dood ku saabsan arrimaha midabka iyo nidaamka cadaaladda ee dalka Mareykanka. dhimashada George Floyd ee Minneapolis 25 bishii May ayaa noqotay falkii u dambeeyey oo dhalinyaro carawayn oo looga soo horjeedo arxan darada booliisku kula kaco dadka madowga ee Mareykanka. arinta midabkana ka dhigtay ajendayaasha siyaasadeed ee ugu sarreeya ee looga hadli doono doorashada madaxweyne ee November 3 la filayo sanadkan. Philanus Floyd oo ka mid a walaalaha George Floyd ayaa ka mid ahaa dadka ka qayb galay xuska walaalkiis, xuska oo lagu qabtay jaamacadda Minnesota North Central University. wuxuu sheegay in qoyskoodu ay ahaayeen dad saboola, isaga iyo Georgeana ay markasta farsamo cusub la imaan jireen si ay u xalliyaan dhibaatooyinka maalin walba haysta ama la soo gudboonaada, sida buu yiri qallajinta dharka.
We learn a lot of stuff, but it's crazy because we would, like, we didn't have a dryer.
waxyaalo badan ayaanu barannay, waqti adag ayaan soo marnay sababtoo ah maynaan lahayn mashiinka dharka lagu qallajiyo. sida ugu dhaqsaha badan ee aan dharka ku qallajinna waxay ahayd inaan foornada gelinno. waan jeclaa walaalkay, ayuu yiri. xasuus badan ayuuna igu reebay. Derek Chauvin oo 44 ahaa ayaa laga cayriyey shaqada booliska Minneapolis, waxaana lagu soo oogay dilka heerka labaad kadib markii adduunka lagu faafiyey isagoo jilibka ku haya qoorta Mr Floyd ku dhowaad 9 daqiiqo, isagoo Mr Floyd qaylinayo oo neeftuna ku dhegan tahay, lehna ma neefsan karo. booliska ayaa sheegay in Mr Floyd looga shakiyey inuu isticmaalayay lacag been abuura si uu sigaar ugu gato. dad aad u badan ayaa isu soo baxay iyagoo aan u hoggaansamayn bandow la saaray gobollada dalka, waxayna marayeen waddooyinka Mareykanka maalintii 9aad. mararka qaarkoodna dibadbaxyadaas ayaa watay rabshado, taasoo sababtay in madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabay inuu militariga u isticmaali doono, isagoo isku tilmaamay inuu yahay madaxweynihii sharciga iyo kala dambeynta.
The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities, and as their president, I will fight to keep them safe.
dhibaatada ugu weyn waxay rabshadahan ka soo gaaraysaa muwaadiniinta nabadda jecel ee bulshooyinka kuwa ugu saboolsana. madaxweyne ahaan waan u dagaalamayaa sidaan ammaankooda u sugi lahaa, waan u dagaalamayaa sidaan u difaaci lahaa, waxaan ahay madaxweyne sharci iyo kala dambeyneed, saaxiibna la ah dibadbaxayaasha sida nabadda u dibadbaxaya, ayuu yiri Donald Trump. Ben Crump waa qareenka matalaya qoyska Floyd, wuxuu xuska ka sheegay in falka booliska ee maalintaas uu ahaa fal shaydaameed.
We cannot cooperate with evil. We cannot cooperate with injustice. We cannot.
ma kaashan karo ama lama shaqayn karno shaydaan, lama shaqayn karno cadaalad darro, lama shaqayn karno jirdil, sababtoo ah George Floyd ma mudnayn waxa ku dhacay. dhammaanteen ma mudnin in waxaas wax la mida nagu dhacaan. qoyskiisu ma mudnayn, caruurtiisuna ma mudnayn inay aabahood waayaan. dacwadoogayaasha ayaa dacwood ku soo oogay askari hore uga tirsanaa booliska Minneapolis oo lagu eedeynayo dilka George Floyd. khamiistiina 3 askari ayaa lagu soo oogay dacwooyin la xiriira kaalmaynta ama caawinta dilkii George Floyd, waxaana markii ugu horreysay lasoo taagay maxkamadda iyagoo lagu xiray $1 million oo Mareykanka ah si damaanad loogu sii daayo. laakiin damaanadaas hoos loo dhigi karo oo la gaarsiin karo $750,000 haddii ay ogolaadaan shuruudo kale oo ay ka mid yihiin inay dhiibaan. New York City-na oo ay ka dhaceen boobab badan intii dibadbaxyadu socdeen, kumanaan qof ayaa ka qayb galay xus Mr Floyd loogu qabtay Brooklyn Park. qaar badan oo ka qaybgalayaasha xuska New York ayaa jilbaha laabtay, taasoo astaan u ah dibadbaxyada looga soo horjeedo habdhaqanka booliska, waxayna ku qaylinayeen hal ku dhigyo ay ka mid yihiin cadaalad haddaysan jirin nabadi jiri mayso. xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay khamiistii inay jireen cadeymo muujinaya in ajaanib iyo kooxo xag jira oo lala xiriirinayo kooxaha garabka bidix sida Antifa ay la wareegeen dibadbaxyada waddanka ka socda, laakiin wax faahfaahina oo arrintaas ku saabsan muusan bixin. Badri Al-Sharpton ahna nin u ololeeya xuquuqda dadka madow, ahna nin falanqeeya siyaasadda, ayaa u sheegay dadka xuska isugu yimid ee Minneapolis in la gaaray waqtigii jilibka cunsuriyadeed laga qaadi lahaa qoorta dadka madowga ee Mareykanka.
The reason we could never be who we wanted and dreamed to be in is you.
Sababta aynaan weligeen u gaarayn himiladeena iyo waxaanu rabno waa waxa jilibka nooga hayseen qoorteena. Waxaa la gaaray markaan ka kici lahayn waxa joorjo ku dhacay oo aanu dhihi lahayn jilibka ka qaada qoorteena. Xuska Floyd ayaa la filayaa inuu socdo ilaa 6 maalmood iyadoo lagu qabanayo 3 gobol oo ay ku jiraan North Carolina iyo Houston oo gobolka Texas ah. Aaska Mr. Floyd ayaa la qorsheynayaa inuu dhaco talaadada. Dibadbaxyada looga soo horjeedo dilkii Mr. Floyd ayaa ku dhawaaday aqalka cad habeenkii Isniintii, markaas oo booliska oo budad lulaya ay si xoog oo xad-dhaaf ah ku kala kaxeeyeen dibadbaxayaashii. Mr. Trump ayaa ku hanjabay inuu ciidan u dirayo si uu u soo afjaro dibadbaxayaasha, haddii xataa aysan dalban arrintaas barasaabyada gobolladu. Taas ayaa ka yaabisay saraakiisha military oo hore iyo kuwa hadda xilka haya. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee maamulka Mr. Trump, Jim Mattis, oo waqti dheer diidanaa inuu dhaliilo madaxweynaha, ayaa cambaareeyey militariyeynta jawaabta laga bixinayo dibadbaxyada mar uu qoraal ku qoray joornaalka Atlanta.
Donald Trump is the first president in my lifetime who does not try to unite the American people and does not even pretend to try.
Donald Trump waa madaxweynihii ugu horeeyay nolosheyda oo aan isku dayeyn inuu mideeyo shacabka Mareykanka, xataa iskama yeelyeelayo inuu isku dayo arintaas, ayuu yiri.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.